famaɗo e garke on ɗon kettino habaru sukaɓe ma tor studio kala waddanta on gueccino mone hokka on habaru o aissa madde demonde abdoul mouni fof mo abdoul
yamni allah kay aissa habaruji ɗi e gaddanɗe ummatore alal o
nder habaruji ɗi hannde ni min puɗɗira e ton en belle yara imma agadas min gui anoyno won waɗira deme ceeɗu nder yewtere pindirol meɗen min gadda e tarik souleymane hima suka ummatore on tuɗo campagne hoore mum hano wakkati mumen kantirana e on fijoji min ko coñinol ɓalli bannirawo ton en doso hitande fu gaɗa kantol dungu sukaɓe ummatore ciyeɗen enden no gaɗa sigila durwo
non jatti waɗi aissa ko wona no tefe duni fa hannden nder gaɗol durogo enɗen kanni woni ko ɓeyda jonde jam caka himɓe ɓeenɗen ni e suɗude enɗen caka himɓe tawaɓe nder région doso o enɗen en kettino ko yakuba muni goto nder durwoɓe ɓeenɗen ni wii ko nana hadisa hasan waddi firtaɗen ngal fulfulde
o jiri kulno ko are kulgate waɗi
hitande fuuna wuroji ɗin kawru wadde ɗum ɓillu ƴamde warno hano hunde fina tawano iɗum wadda cembinɗino fina tawa saabu durwoɓen no laato higiraɓe fayda durwata nda aɗa yiya no durwe no welete nde wakkati on waɗi ɗuuɗal woɓɓe fuu ndungu jatana leyɗe yaasin amma illa wakkati durwo on warno ɓe gartata wuuro toɓe kaɓu ngam sembin ɗidde fina tawa non waɗi kono waɗe
bannira ha noon no kalirɗen ni nder habaruji men en ton en région agadas hitane fuu gaɗa kantol ndungu suka ummator région ɓe enda eɓe gaɗa deme kaliji amma hanne eɓe
non jatti waɗi aissa ko ɓuri waddude ɗum ni fa hannden saɗornan ɗan enɗen kam woni rafi keƴeren ndiyam ko yarna nokkure de enɗen ni fa hannden nde en daari hikka nder ayir o enɗen ni toɓaka sanne en kettino ko Moussa Mamman waddi firta ɗengal fulfulde
gaɗol albacce kañum woni gollal ngal sukaɓe ummatore hewɓe wonno waɗa nder région mo agadés hitande hikka nde enɗan kamɓe sukaɓe ummatore ɓe enɗan ni gollal maɓɓe ngal ɓe keeɓi caɗale sanne allah e rafi ndiyam ko heƴontoɓe ɗum wonno ko a haali Ibrahim tiden haali
sukaɓe ummatore hewɓe dalli na kinana dow gollal demal albacce amma caɗale kewɗe no tawa nder mum ɗum saabi komiɗen gatta dande yaade e gomnanti ndaara fi o e heɓan demo mo sola gam saɗorma rafi ndiyan no woodi e guineji golli terɗi goɗɗi
ko heewi e sukaɓe enɗan fuu ɓe joppi gollal nga allah e caɗale koɓe tawi hen enɗan ɗum saabi ni gomnati no waajibi heɓa ko wallitiɓe yiyano directeur mo région kawjiɗo fila demal agadés mbiyeteɗo mahamman maasu umaru sanda
haaliri
se gonga caɗale no goodi gam fey remoɓe ɓen joppi kalijeje mu'en dildi kaden saɗorma ɗiɗaɓo ƴuwanɗomin tabelot kam woni nde awa tirni ndi awama no watan hitande fuu gomnanti no walliramin e mbirgiri ko kayma waddata ɗum kamɓe ko nandi
en
horejo suudu mawdu demal leydi agadés o wi ko duminaɗe noga e go'o région agadés o enɗan ni gollal albacce ɗe enɗan yaatiri gaɗa sanne dow hitande ƴaɓɓinde enɗan
bandirawo nder wakkati o enɗan ton nder commune beleyara région tilaberi sukaɓe ummatore huɓerde enɗan gaɗa kantol dungu eɓe gaɗa deme kaliji eɓe keɓa du eɓe kunta haajuji maɓɓe nder golle ɗe enɗan hanne eɓe tawra saɗormaji dow majjum min kettino ko seydi abdu windita waddi ko ɗum firti ɗengal fulfulde
ndiyan leyle sijan ɗan waɗɗa fey seeɗa kalay ley commune mo tagasar ɗum saabi sukaɓe ummatore hewɓe no gaɗa demal wakkati ceeɗu on ɓe keɓata kondan ni nafaka majjum sanne yerno goto e maɓɓe mbiteɗo Boube Yaya haaliri
wallayi miɗen ɗon keɓa nafa fey dabbaji miɗen cooda ɗum biirude nde fayi min conno ɗum ɗon fuule gollal ngal heɓte
kulantareje bonnoji autoridiji kañum e rafi awdiri ɗum wonno suuliɓe sanne sanne kamɓe sukaɓe waɗoɓe deme ceeɗɗe enɗan
le wakkati wulare o saɗorma no woodi sanne gam aɗa sankita awa tirdi indi sal gollal ngal sana ceede neɗɗo woodi no tampan sanne
deme kaliji ko watte ɗum enɗan hun noon ko hooreɓe département belle yara ardine e golleji muɗum e hitande hikka nde enɗan waɗan ko watta hectare uji ujunere keme joyyi koɓe aadi ɓe gatta golle fa waɗa yerno directeur kawjiɗo demal to enɗan belle yara sali fou Ousmane haaliri
miɗen mbawi wadde hectare uji ujune e keme joyyi nde min keeɓi mballa min ƴami waddanede machine iji poɗoji ndiyam iɓe mbawi sonnirde min minɗum e ko yirda. Min ƴami wadde nede awatirdi hana pomme de terre chu tonka gam miɗen godi nokku to gollata ɗum.
Sukaɓe ummatore ɓe gollal ngal ɓe gatta dow fiddeme ceɗɗe endan wallamɓe ɓe jooɗo nde guure mabɓe nonno du kondan wallamɓe ɓe keɓa mosolo yaade e caɗale gurdan ko ɓe jiyoto ɗum enda.
Aissa yewtere pindinol meɗen hannden ni waddatana tariki suka ummatore ɓi leydi Niger gorko goɗo cinguɗo kampani hoore muɗum naabi en gollirde hoore mum.
Nonnoon bandiraawo Suleiman Hima o waɗi jannde annal sanne har woɗɗinde kalansiri kase o onti gollirde hoore makko to himɓe garta e ekkito. Min kettino ko bannimi e waddani men Salamatu Kadir ko ɗum firtiɗengal fulfulde.
O waɗnani duuɓi capan tati e ɗiɗi Suleiman Hima woni inde makko. Wakkati cukaako makko inni ko mbiyeteɗo madan Hima Aissata faami ke o kagalo non endan omo anndidi kon nan ko o yiɗi.
Suka non mo teddina himɓe emo woodi hakkillo sanne ko eelaymi woni Allah waddanamo yaadu yeeso
dans son entreprise.
Caggal janndeji pamarɗi o watto enɗan jidda leydi Saudiya o waɗi janndeji makko ley lycée mbiyeteeɗo La Fontaine ɗo enɗan galle ñemey nokku to o heɓi bac e fa hannde talkuɓeteɗo master dow fi basol karanji toon Toulouse woni ko yo janngoye ɗum duuɓinaaɗe ɗe sappo e joyi hitan duuɓinaaɗe ɗe sappo e jeɗɗi wonno ko waɗi o jooɗi to wiyete Mohammadiya to enɗan Maroc toon ndu woni to fuɗɗi waɗde gollal ngal hoore makko.
O puɗɗumi tawi mi gollo noon dow fi lumaku ni ko maɓɓitimi ko wiyete call centre an kay ni mi golli nder kulle kewɗe ko hokki kan dabare
nde.
Suleimana ni neɗɗo non jiɗɗo sanne latol bal Manchester United kañum won ko ɓuri yidde ko watta ɗum enɗan waɗa himɓe ko watta ujunaji jeɗɗon ko wona tokkitino ƴeewa ɗum. Neɗɗo noon fa hannden janngowo sanne dewte o windi ko noon dewtere wiyetede il est temps.
Ce livre je l'ai intitulé il est temps.
Dewtere nde min inditirinde wakkati on yottake woodi hunde fuu ko ekkitimi mi watti ɗum ley dewtere nde iɗum yaawi heɓeede dow internet miɗo sonna ɗum du do ko wiyete Amazon.
Wakkati mo kalte o Suleimana ɗon no sigilo fa wurtina dewtere mum nde wiyetede ille tande endan ɗo galle ñemey lewru décembre o ndu woni ko o hoddori o wurtinan ɗum.
Aissa ar ko darta fijoji coñinol ɓalli ɗi enɗen ni sabi en ko hannden ni duruwo tolakugo enɗen ni timmata ton enɗen Dakar leydi Sénégal miccintinen himɓe duuni fa hannden ko laawol jeenaɓol muɗum ni ko durugo enɗen no waɗe caka leyɗe CDAO.
Banniraawo nder duruwo gooni hikka Mali e Guinée garay gam Allah e jukkolgol CDAO deki dow leyɗe ɗe enɗa. Miccintine himɓe du ko hitaane duuɓi ujunere e keme jeenayi e capanɗe jeetati e jeego o nden sigila gaɗo durugo enɗa hawrine ministriɓe leyɗe CDAO joƴƴini ɗum.
Aissa sabi en duuni fa hannden ko hawrine ardiɓe kawjiɓe filla olympique ɗo enɗan ni leyɗe afrique hawrine waɗoytede ɗo enɗan nder huɓere ñamede enɗan ni laso e jeegom yaade laso e jeetati lewru novembre hitaane duuɓi ujunaaɗe ɗiɗi e laso e goho sir muɗum fuu gasi hana noon min keɓiri habaru o enɗan ni e himɓe fedde de enɗan warɓe ɗo enɗan nder huɓere ñamede enɗan goho lewru novembre yaade nayi mayru waɗi hawrine mumen.
Ɗo min kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummatore metti kettinaki on kettinima nde giɗi hettinago habaruji on dowla e rtl tatɗi ɗimma jo on joɓata ɓuuɗi bagoto sege ciragodi on kiyaye